nga bwetwetegekera ebyokulonda tugenda kutunulira eddembe lyaba mu kiseera ekyakasammeme ekyakalulu. Era nina Assistant Inspector of Police Rebecca Nababi avunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana wali ku polisi ewandegeya, ate era tulina n'omukyala Maureen Kitibwa, Country Director Dwelling Places, ababiri abo be tugenda okutambula nabo ku mulamwa gwe nkutegeezezaako akawungeezi ka leero. Maureen, kantandika nawe obuuza ku batuwuliriza.
Abatuwuliriza, nsanyuse nnyo okubeera ku mpewo era mbalamusizzaako mwenna abawuliriza ba CBS, mwebale kubeerako. Ndi musanyufu okubeera nti ndi wano lunaku lwaleero. Maureen Kitibwa Muwonge ge mannya gange, nga nze Country Director wa Dwelling Places, ekitongole ekikola n'abaana ab'oku nguudo, abaana abakusikusibwa ne ba baby abasuulibwa oba abaana abasuulibwa, nga tuli best ebuloba wali mu Kiweesa zone. Nsanyuse nnyo okubeera wano lwaleero.
Webale nnyo, Assistant Inspector of Police, omuzindalo gwo ogwobuuza ku batuwuliriza.
Thank you Sebo. Neyanziza nnyo omutestes, nenebaza ba idea listeners bonna abana Uganda gye bali nga bawuliriza CBS Pharmacy Hour zino, muli ba muwendo. Ali nammwe ayogerako nammwe gye muli leero, mpitibwa Assistant Inspector of Police Nababi Rebecca, omukyala akwasaganya ensonga z'amaka n'abaana, oba OC Child and Family Protection Department, Wandegeya Police Division. Tukola ku nsonga z'amaka n'abaana, obutabanguko, emisango gyonna egyogerwako ku baana oba mu maka gaffe. Police as a whole einamu departments nyingi nnyo, naye ffe specifically nkola ku nsonga z'amaka n'abaana. Era nkola ku misango egyo egiri mu bendo bendo lya Wandegeya Police Division, omuli Katanga, Makerere, Kalere, Chikoni, buli mutuza yenna, buli muna Uganda yenna manyi nti atula mu bendo bendo eryo lyemmenye, nga gwe polisi enkulu ekutwala Wandegeya Police. Please netanira tulabe ng'ensonga z'amaka n'abaana tuzikwasaganya bulungi.
Wabali mori njalo kutandika nawe, lwaki mulowooza nti abaana balina obulabe obw'enjawulo mu kiseera ekyakalulu nga kino kye tulimu, nti era twetaaga okukisaako essira mu ngeri y'enjawulo?
Abaana bonna abato by nature babeera vulnerable. Kakati mu nsonga eno ey'okulonda akalulu, weesanga nga tebafiibwako olw'ensonga nti olwaliro we twogerera bali mu holiday, bwe babeera ku ssomero wabeerayo abakulembeze n'abasomesa ababakuuma, naye bwe babeera mu holiday babeera abazadde baabwe bavunaanyizibwa kubakuuma. Naye abazadde bano betanira oba beenyigira mu nsonga z'okunoonya akalulu, balina ebibiina eby'enjawulo bye bawagira era baparticipatinga mu campaigns ezo. Kati weesanga nga abaana balekebwa awaka, nga balekeddwa bokka, ebiseera ebisinga nga tebalina bantu bakulu babakuuma, ne basigala nga bali at risk abuses nyingi eziyinza okugenda maaso singa abaana tebalina muntu mukulu abeerawo kubalabirira na kulaba nti bali bulungi. Eyo y'emu ku nsonga. Ensonga eyokubiri, tuzze tulaba mu kulonda okuyise okw'emabega nti abaana bwe balaba abanoonya obululu nga batambula oba ebidongo nga biyitawo, bisikiriza abaana bano ababa basigadde ewaka nga tebalina akaakuuma okubeera nti bagoberera, ne tumaliriza nga babuze olumu nga bakoseddwa kasawagwawo obutabanguko naddala mu campaigns ezo, ne banyigirizibwa. Kati eyo nayo concern ya amaanyi. Pozi n'ekyokusatu era kye twalabako, nja kuwa reference ku scenario yaliwo emyaka giyiseeko emabega, we twalaba omuvubuka eyajja n'akaveera oba ensawo ng'erimu omutwe gw'omwana ng'agulese ku parliament ya Uganda. Era bwe mba mujjukira bulungi, byali biseera bya kulonda. Kakati abaana bano babeera ne risiki y'amaanyi, newankubadde nga okusaddaaka waliwo abantu bangi abasaddaaka abantu kuba balina belief nti bwosaddaka noyiwa omusaayi bagenda ne babalimba limbambu kijja kuleetera okubeera nti oli favored oyitewo ofuna obuwanguzi kakati mwekyo batagetinga nnyo abaana batali supervised batagetinga nnyo abaana abali ku nguudo abatalina akaanoonya oba ayamba batagetinga nnyo abaana bano abazze batambula nga talina muntu mukulu amuliko kati ekyo kireetedde abaana okubeera nti babeera at risk mu kiseera kino ekyokulonda y'ensonga lwaki tuvuddeyo oba tuvaayo okujjukiza bannayuganda nti kitukakatako okulaba nti mu biseera bino nga tudoonya obululu nga tukampeyininga nga tunoonya wini tuleme kwerabira abaana baffe betulekeeka oba abaana b'eggwanga abasigala ewaka
webalenya nyabo kulwa polisi mu kiseera kino ekyokulonda oba ne mu biseera ebiyise mu yinawo emisango gimugamba nti gino gyakutyoboola dembe ly'abaana oba butabanguko maka naye nga gyekuusa ku byakulonda kwa bano ab'ebibiina by'obwana kyo bayinza okuba bajubisa bafune emirimu kati kulwa polisi eyonsonga ddala
nyo
ebabobbya omutwe
ddala era buli munayuganda yenayena ikuwuliza programu eno njagala otege okutuuka.